Gizosan lengik tanda Guzo zon kizimo esi jule guzo Ushalu nami Bambolo ami Bambi sanda sami Uyimpilo yami Umpefumlo amu pumula maginawe Njela yami Mkelu hambe nami Ungu mtunzi wami Lapu pumula kwami Kusheli guwe Ngizo shale ngitanda
Posi kata la kona sizwa pela mandla Gicela mbuye mehleni Uzobona uthando sekhona uvele ithembe labona You said you'll be my superman I'll be your Lois Lane You will fight for my world It gets dire, you're my kaleidoscope Go mukhanyisa umhlaba wami Ubuyise ithemba lami
Uthi kimi ngidlala ngawe Uma nginawe awufuni ngibathe
Ngoba wena uyingubo yami Come closer love, come closer love Ngizohlale ngikuthanda